Zaidi many note by nature
band to music
after dogo mchafu na furuga furuga flow furuga furuga show furuga furuga rapper na chapa mitindo so furuga furuga hawa watoto waswaga mbovu furuga furuga hawa watoto mana wachovu guitar mini note by nature wala sikopeshi mini note dissepa director professor kamili niko gado one man ami ila nguvu ziko dabo pinge chabo mana ukifeli fimbo mina temo chafu mithila domo la utingo ukinona mina swing kata shingo mindo nigene natapaka bolingo kingo waga siongei waga natenda demu wako hapendi rap nkichana waga napenda haa mini mkali zaidi yao sisi kiki kwenye street wanamtaka zaidi wow
Mchafu Mchafu
Mchafu Yeah. Sikutaka u famous Mini ni rap talk about food it Sana buni mwenge unawaka bila ya kuni Afya duni, tamaduni, tamangumi Battle me face to face rap katuni Nambune ke mula viraga na wauna papa nyangumi Vuruga flow rap ababogam Hata sitafuni nipe blue kijani nye usi na rangi kakumi Nizipake uchafu ukipakaza kwangu kanuni Hawa na utampa wenge wapai hata kapuni Kaba sija kuwa shabiki wako kapa kuzuni hey. Siture hitura 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 di Yo hit flow Battle me na wacharaza mithi la guitar la di flow Mini KU fresh G Hit rob He oversized Gajava ride kwa she rolls
Sorry man
Kuju kuchana mina kuchana Kose ni pesha kushabiki wako kaja kukana
Mchafu 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 Mchafu